Mafi.com.
Baby, don't come at it.
Tuende.
Hello DJ, nipe kidogo, ongeza salt, nipandishe usongo. Bana speni panda, speni shuka, ni mwage lansi azarani. Kijumbe huyo
nataka lejesho la
nikikuta kabati na TV na beba jiko la umeme na tangu na beba kama unijui midozu tu wa diamond leo nipe vyangu gaigai misipendi na kama unijui midozu tu wa diamond leo nipe vyangu gaigai
miache
uwe niache mi. Umepigaje hapo? Tenge tenge, tenge la rutenge. Tenge tenge, tenge la rutenge. Tenge tenge, tenge la rutenge. Tenge tenge, tenge la rutenge.
Ah, Big Boss Michael, BRC.
Where's when I'm a Simba Dangote? Nikiwa na album edit. We bossi mushi we.
Safi.com.